Zambia chayo chesupike. Abana basi.
Remember where you got from. Zambia music published on CO.
And he pedo back again. Madezi ya kudala. Dala. Wajani shindi seba fana. Wana. Apamanyo ni semi dala. Dala. Wajabi tutenzo chitasu.
Ichiloto kuwamae, naleloto kuwinae. Ichiloto kuwamae, naleloto kunonkae. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Zeno ni mwashana, aufanayo mwashana. Sindizi mwashana. Sekozi mwalishene Ala chale lila elo twale munwa Witali kafweba na wansansa Ifalion sechi mwela
Madezi ya kudala Dala. Wajani shindise bapana Apamanyo nise midala Dala.
Wajabi tutongo chitasu Nakubina tongo minasu
Awe banume bandi Shafi mfwe mwachilamo
Bushe mule
ukisha Awe banume bandi Shafi mfwe mwachilamo Ukushu mfano kuno walwa mwapena Shafi mfwe mwachilamo
Efyo anjevele
Madeizi ya kudala Tenzo kona mumagubi Madeizi ya kudala Kwenze libe na marudi
Vintu voze ise tenzo chita donki Ukangala nacho ni kuchita kumbiko
Madezi ya kudala
Dala.
Wajani shindise bafana
Wana.
Apamanyo ni semi dala
Dala.
Wajabi tutenzo chitasu Nakubina tenzo vinasu
Ya matezi ya liyama dundu, chafu pene Weda nikasai na nguwawe achimwene Watch states ya menga talili depo dani Kamili ya na mowa ni shita tukwete mane I remember when I used to jam black mundu Green box uchingola line ya mundu Tep na shiti depo first ya licheke Kukumanyasha teo pada ya liponi keke Matezi ya kudala, enze na mawala Saga kuchosa munya ule no ibala Moze gete ne chikoko shichai kala Hapa dani pedo hali kwa tanolu pala Tenzo embe keza smooth talk for a celeb How could I ever forget the way we did it? Let's go, let's go
Madezi ya kudala
Dala.
Wajani shindise bafana
Wana.
Apamanyo ni semi
dala Dala.
Wajabi tutenzo chitasu Nakubina tenzo minasu Nakuimba tenzo imbasu
Madezi ya kudala
Apamanyo ni semi dala
Zambia chalo chesu pige Abana vansans
Remember where you got it from Zambian Music Plumbers.co yeah.